Ndithi namhlanje dilapha kuwe dicela ukulela cela umamele inhliziyo ke ayizange yaphakelwa udala bekuxesha bathi angifuni ukusebenza ndakhe ndakuva ubuhlungu nam ngenye imini ndidlula ngendlela Bethetha ngambe Ndiyabeva sana lwam bendibiza ngamagama wonke Bathe bathi ndililikiniki Kwathi wena lo manikiniki bo Lo manikiniki bo Lo manikiniki bo Yo Lo manikiniki bo
I love it, Chris. Tell on my melody.